gone on
the mix. Let's talk about love. Don't tell nobody. Don't tell nobody. 기억나 나이키 병검 시신가에 미나페와 마바마지토 알라이 라나소페와 미우코 페노 하지포 소히초 키카포체노 키쿤디 참보 미투 나피가나 망구미 시르 나피가나 나미투 더 베이비 왕고 폼시카디아 가라 something 쿠에노 우토 시리아사 쿠앙고 니 찰리 champion 아나페노 타니 투나 타니 아나디 바스 야니 하타 니 키움쿠타 나 데모 나 조아니 pranking yeah 에 아치아니 빔베 나 my guy 소 베베 제노 아우 쿠지부 텍스 키자이 자이 후유 와 쿠앙고 미에 노 가이 가이 anavonijibu chapka na chat na AI sio hamu tu ananitoa diakili na mbombea vo mashosti msiwa mnanigea siri na mpo vyote ata tofauti na mwili atakitaka figo moja mina mgea zote mbili
vikao vyetu havina tare unanipea mpaka danger day na kunyoshe ya mikono we mtutu mbadi mno mno we mtutu mbadi mno kano zule fali which is naked sa kwa nini nisimpende I can never let her go I am too tumbadi you know that I lie. I like it when you call me your guy I like it when you call me your guy I lie. I like the way you call me your guy I like it when you call me your guy
Navyompenda my guy Karuba na ngozi Mini sipu monaga tu na shiwaga pozi Si upati usingizi yes of course yeah. Ata pili toni niki overdose Atuichokani atatu kitoka kusexi Mda wote kina waka so na vaga ngonye pesi Ivo yendolo nifanya nisi ujali muda Squeezy hata mchana mina vaga na iti dressi Umenifuta machozi nsilie hatu kiwambali Unezo kanita kwenye njozi Mkujie wa muhinye ma ex Mtulie mkitaka kupasha kipolo Katafute mama ntilie Ananida tisha nye my guy teacher Chini nkishuka na mvuta na nipandisha Mlobeti tutachana mkeka wenu mechanika Mlosema tani mwaga ndo kwanza na nimwagisha
Vikao vyetu havina tare Unanipea mpaka danger day Na kunyoshe ya mikono We mtutu mbadi mno Mno We mtutu mbadi mno Kano zule fali which is naked Sa kwa nini nisimpende I can never let her go We mtutu mbadi mno You know that I like it when you call me your guy I like it when you call me your guy I like the way you call me your guy I like it when you call me your guy I love, no, no, no